More amazing jams on ZambianJams.com.
Jenny Empire.
Did you say it's on the track?
Get up out, Jenny.
Check this sound. Derry K's
of the Mola Nikin, you are testing the last time we now sang a word. That fast ever came, they were member. That moved out, get back on the camera. Nalishira mungu peshe chalo Hapa ni kuchalo mwele sana mponya na mapalo kuchalo Mwema fanzi mwule tupepele lako Yoti kashimepo kwa chivale na waja Nemo wale kwa kashimepo kwa chivalia Teki ndika pondo pa beat njimbayo mupa mic Stand kwa pa beat kwa chivalia vaive pa kukemba Mwola ni kingi wa kesi na last time na usanga wati Katufafia wa kembe vovemba Tavufia wafia kosa kemba
Nikutana jina yamba Nili unstoppable bomonga mazi ya kalendia Ini short ya kunara peni sawa Nima vifaka muizoro sichu kakawa Situ chawa u niwona sawa Timu june telo njio kiumifago Mavoka ini chosa ni makisi ya mamako Wapunzi lila paline like school Ifa fingini olimba kutila na school Sini kamba pali kange ni kamba pali mpumi Waona mambala wanyala you can fool me ZFT Zambia Your boy Ray I see you
I shine.
Jine kaze FD, kato ntiacho mkali ni njani Ni mufari kipa njani, ni kalibe kurapa Wena wanya mkutaba, bani uza osa rapa Teba uka rapa, vilimba vizapia Iwa osa paya, ndiwe mkali kudiala Ni suma ziba kuti wakali wafana Wakali vana
Wakai mapulanga, ni newo ndaba dimba Woi tabaisho kuti newo ndaba panga Music jobo ya bako laza Bati bakamba, tetunti de plaza Ya, iwe
Mola ni kingi wa kesi na last time na usanga wati Takufate wa kembe vovemba tabuta ufefta kosa kemba
Nikutana jina yamba
Mola, Mr. Pashilai, Dani Katanya, Ela Chivule, Dr. Chinge, Wemfumu,
ZFD, 99 Savage, Yedasi, Yedoshi Lolo, Young Men's Boy, yeah, this a bad boy, Ela Wana Inti, Night.
Exclusive
Empire.
ZambianJams.com.
It's your boy ZFT Zambia. Your boy Leia, see you.
Get to Chilolo. I see a bonsapo.
Los Kitty Selassie. MP Diab Swag.
Derry K's of Redact.